jeruvude ne jerusembera nabichibye nasisinkana mukubulero ebinasikane ebinasindika agamwana ko waganyima zikakanyiza balabe bange ndi munafasi mbawe wankola Sibimanyi na binwanyisa Semanyi chimwalwana yekwe Wangamba chimukumbula Katirwana nabo Abalwanyisa omukisa kwange Biringa nabo Abechise mumakubo gange Jawula mwabo Abanakola losi lero Namagezi gampe mukamate weda kumukono go mukama ngenda nawe sikiriza kubere kusaidio ngenda nawe sikiriza kukwate kumukono go zengenda nawe sikiriza kubere kusaidio sisiri wala wemfunira songera kuchitufu lero amagobo gampe mubunji nagafa uganzirisewo sikolera mukati abaga byentunda bikumerero abalala we basalirwa byentunda bikwewo mangu sibasabira sala mbikubo kukirizo kwange sikwe kwabwe wamanyi buli omukyanoonya tonteka mukavuyo kabunafu bwabwe kimanyi omanyi taata nebyendese ewako bitekera olweggulo nzize yakafera Nanti kuleka katirwana nabo abalwanyisa omukisa kwange biringa nabo abechise mu makubo gange mukama ngenda nawe sikiriza nkukwate kumukono gwo mukama ngenda nawe sikiriza nkubere kusaidio andutandike nawe lero mukama ngenda Mukama ngenda nawe bientôt